Nimeamua kunja ukimya, nataka niseme nawe. Story ya moyoni ndani, nataka nitete na wewe. Moyo unazungumza nikwambie, ninayo yawaza bora nikufikishie. Namani wewe utanirumia, nimebeba uzito wa dunia. Mwenzako mi nina mapenzi, sinacho na baridi ni chache. Mwanzako na kumbeze ya mate, hata moja nafasi unipe, nikuoneshe maana ya mapenzi.
Tamba, tamba, nitatamba,
nitaringa kuwa na wewe.
Tamba, tamba, nitatamba,
sasa moyo utafurahi.
Tamba, tamba, nitatamba,
nitaringa kuwa na wewe.
Tamba, nitatamba,
penzi letu likiwa hai. Don't you get it twisted, my intention is real, my love is true. I love you boo, please say something, cause boy I'm in love with you. Kimya kinene sijui unawaza nini we, talk to me, need you we. Nati mayang, naisi vichomi chomi dani, malere napanda kichwani. Nawaza usha kwa wangu mwandani, shela suti tupo kanisani. Sinache na baridi ni chache, mwanzako na kumeze yo mate. Hata moja nafasi unipe, nikuoneshe maana ya mapenzi.
Tamba, tamba, nitatamba,
nitaringa kuwa na wewe.
Tamba, tamba, nitatamba,
sasa moyo utafurahi.
Tamba, tamba, nitatamba,
chomi chomi dani, malere na panda kichwani. Nawaza usha kwa wangu mwandani, shela suti tupo kanisani. Naisivi chomi chomi dani, malere na panda kichwani. Nawaza usha kwa wangu mwandani, shela suti tupo kanisani.